Yeah. 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 I made you see proud. We're going. Ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso mvulizo netha ndibe namamiliyoni ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso mvulizo netha ndibe nemalini ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso mvulizo netha ndibe nemalini ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso ndiyakholelwa nami ngomso
Kapa kapa kapa, yimanz impumelelo yam. And my heart is shining brighter like a diamond. Cold blooded, I'm a chameleon. And I'm coming home, this time I'm not alone. Close the eye, let me show you what I got. Mama was wild, I was born a champion. No more broke, no more broke, no more broke. Used to counting from a zillion. No more jokes, mama ya chabula, I'm rounding off a billion. A million, it's so silanga good. Gave me more than just a million, a billion. No more broke.
Ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso mvulizo netha ndibe nemalini ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso umtyhola kalale ngatyanga ubophe bophile kodwa namhlanje ndiyafunga ushwebile bantuthi utata ndisemncinci khayasalifa lendlala iwasn't hesitate ndatshuza usikari lidlala mama kalalo yathanda zinqono yakundibona ndibophile ndibuye ekhaya ncumile angeke ndincamele ndlela ngoba angeke ndincamele ndlela angeke ndincamele ndlela angeke ndincamele ndlela ngoba ndipha amandla ngulaa tata lo bandifuca yena bandifuca yena ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso mvulizo netha ndibe nemalini ndiyakholelwa nami ngomso ndizophuma nami kule nkangala ndiyakholelwa nami ngomso ndiyakholelwa nami ngomso.